Umu, namaanisha kila anachosema. I mean it's a real song. Inabidi tusafishe viwanja fulani.
Nikatai, mwenye na matatizo kibao kwenye hii life, lakini sio wewe. So we good,
we cool,
I think we cool,
we cool.
Mikasa yangu haihusiani na wewe. Nikatai, mwenye na matatizo kibao kwenye hii life, lakini sio wewe. So we good,
we cool,
I think we cool,
we cool.
Mikasa yangu haihusiani na wewe.
Upotezi chochote tutafanya urafiki. Tukaishi tunavyotaka ukaniamini kama benki. Sikusemi vibaya kisogoni miso mnafyo. Ungejua ninavyokupamba ungejuta kuniona feki. Mimi ni for real na kweli na kufeel. Ndo maana ukikasirika kila siku mimi na chill. Usinune so deal, shetani atupite mbali. Kama utajua ni odavyo ni mimi utanikubali. Vingi vinatokea hasa unapokuwa maarufu. Cash for mizengo ya chemba lusumbufu. Narudia tena I'm real, sina sababu kutrip. Sina sababu, sina uwezo wa kukwacha ukiwa hatu. Wendo mchizi wangu, dunia nzima inafahamu hilo mwanangu. Shine na shangilio, kibuma na nyongonyea. Na mimi naumia ya mambo yanapotokea. Sikatai najua na matatizo kibao kwenye hii life. Ila sio wewe mtu wangu, so we good?
We cool,
I think we cool,
we good.
So fungwa moyo, niache msela ni tinge.
Sikatai, mwenye na matatizo kibao kwenye hii life, lakini sio wewe. So we good,
we cool,
I think we cool,
we cool.
Mikasa yangu haihusiani na wewe. Sikatai, mwenye na matatizo kibao kwenye hii life, lakini sio wewe. So we good,
we cool,
I think we cool,
we cool.
Yeah.
Mikasa yangu haihusiani na wewe.
Nimezaliwa tu meridari eskari. Na vita ya maisha ku fight day and night, right? Kila sekunde nachowaza chambi chambi. Gangsta, pombote mi kambi. Masha ndo kulia tu noma. Matatizo kibaki chana koma. Na songa, siyali unavochonga. Na zidi tu kukombea. Ila tu kunguza kuongea ongea. Mana sbi ngwengwe. Vipi mwanome na kuwa mbea. Najua kuwa kwa kuu. Yeah, I'm cool. But please, don't make me act a fool. Cause, singo tuwana, say anini tuzingwane. Sisi lumbani, singo madame hata money. Kamto na kushika masikio alaniwe. Mi nacho mind, mwanangu panikiwe. Ate sipukua na meme, it's so good. Come on, man, it's summer, now I think we cool. Holla. Ate sipukua na meme, it's so good. Come on, man, it's summer, now I think we cool. Holla.
Sikatai, mwenye na matatizo kibao kwenye hii life, lakini sio wewe. So we good,
we cool,
I think we cool,
we cool.
Mikasa yangu haihusiani na wewe. Sikatai, mwenye na matatizo kibao kwenye hii life, lakini sio wewe. So we good,
we cool,
I think we cool,
we cool.
Japo sikukua na mimi inaniuma. Kama umenisoma na we think we cool. Yeah, na we think we cool. It's your boy Mwane Fe the cowboy. Yeah, na Hami B 41 Records. We in the building. Yeah, I'm out yo.
Sikatai, mwenye na matatizo kibao kwenye hii life, lakini sio wewe. So we